Bible lapha banomona. Asizobayeka sisazoswenga. Wena mhle ngitetela ihembe. Hayi ulalela. Nginuka kamnandi ngitetela ihembe. Asizuniyeka ke nginichazele. Kona la ngisayobaqalaza khona. Uyabo? Ngisayobabheka ukuthi basaphila na. Angijwayezwa leyo nto.
Asizuniyeka,
asinalutho kodwa sisazoswenga. Umswenko nje asizuyeka sizoswenga.
Kabizibuyile manje sewule. Siphatha ama sweet sweet chocolate. But we will never really go. Ushuni kuphela lo noshintshile. Ngoba spenka ngathi siphathe amabhiliyo. Yeah, la ngidlula khona kusala kushaya umoya. Yeah, they know. Yeah, spenka ngathi siphathe amabhiliyo. They know. La ngidlula khona kusala kushaya umoya.
Bafana ngomsonko ngunkulunkulu khuza amadixa ngasuka uchuku shono wenkabi ngasuka uthuku masingena nokhuza lephukuphuku ey yibukubuku sami ngengeza kunabuzukuzuku khohla amadixa ushukushuku kwasukela inkabi kwanuka induku ey ake nikhulumeni shone wengeza ke nibukeleni kwangena amanono nemsukeleni siyashisa lihlala ke nisukumeni eshu anikhuphukeni ndangomlahla nisekeleni mangigoba amadixa ningikhululeni awena unqonqoshe nguhulumeni eshu
siphethe amabhiliyo sesithule siyabuka nje siyayisa kanitsheli ngemiliyoni nezama amabhinqa nje phephisa uzuni wokuvuma inkosi bakhala ngokhodo nje gxegisi kanitshengelambugini ukanye imbangwanithetha
ngecresida phatha ama sweet sweet chocolate. But we will never really go. Ushuni kuphela lo noshintshile ngoba spenka ngathi siphathe amabhiliyo. Yeah, la ngidlula khona kusala kushaya umoya. Yeah, they know. Yeah, swenka ngathi siphathe amabhiliyo. They know. La ngidlula khona kusala kushaya umoya.
Yeah,
yeah, yeah,
yeah. If you give me a call, I might just ignore it. Unless girl, of course, there's money involved. I'm not in control, I'm poking overall. Forget all that noise, I caught over all. Ngila ne koto, fuck up the trees. Call a maroto after the cheese. Ngdropa ma blocks, ngzali Tetris. Ngpodle lingom, drive you Petris. I gave you a style and a tone. Showing defiance in Rome. I know that you're dying to own it, but I just put cow on the throne. Ish. I am pinch, harder, but it's over. Siyasebenza, I'll totally win free. No more shot to Oprah.
Double digit, lottery ticket. I gotta be wicked in order to win it. The numbers I'm picking, so don't force me. Keep it saucy, eat the coursey. Lottery draw me, call me Nimrod and Corsi. ETV, the blue movies. A sexy booty like Boosie. Now baby, why you so moody? You're addicted to the coke, dope like Zuji. Produce me down to the fingertips. And all I ever wanted was the millions. Take my advice or throw it in the bin. Don't give me the fish, I wanna be the fisherman. I feed the people, no noodles. I got loyal bras, so who shoot you? You don't wanna fuck with me, you're big Zulu, do you?
Abizbuhile manje sebule. Spend on my sweet, sweet chocolate. But we will never really go. Ushunwe kabilo no shintshile. And they swanka ngathi ngiphatha amabhiliyo. Oh, yeah. La ngidlula khona ngisala kushaya umoya. Hey, swanka ngathi ngiphatha amabhiliyo.
Oh yeah, yeah, Ebathi hallelujah, amen. Akabi lula bayimele, savusa balelele. Kabi nkunza bayifela, ngegeja bayingcoba. Yavuka yahleka, sungahamba buza bakutshela. Indaba kulula bayingene makushujenene. Bafaka inyuka bayiphethe, yene. Le nto angakulula bayithenga from million to billion. Tala sigqibile imona, sakhile imihlolo. Wangithi sibhiliyona. Ngapha sikhinqile indoda, kwadilika indonga. Safika sakhiphi khona. Njalo masiremix ingoma, basinika izindondo. Waphika isigoso, we ka ka ka. Kade sicisha imikhono.
Uma mlazi wawukuphi sihle ikhakhi siyoba ngezenza one year uswe iy'nkabi zami zinqeni imeze. Yazo silala isivuke ekuseni sisemanzi mawusibhele. Mina sidlala i-cause it's always a tsunami when we lay. Cause the trip is too much and your list is temporary. Don't you stand on me ngenani. Bonke bagobile lakini. Take a pic shooter. Uma ngibakhombise njani into engadingile money buddy oh.
Ball Music.
More music at imenati.com.